big classy. 006, would you marry again?
Denzel.
Moyo na kwanza wewe, wendo narizisha mai. Na unavo nipiaga wewe, dawa ya mishipa mai. Kwangu siko si umeme, baby unanipenda weni generator. Wala isi kifo cha mende, kitandani baby unajua kunipa. Baby ulivo pisi,
I like it.
Mukilamba lamba lipsi,
I like it.
Dance kama uko tipsi,
I like it.
Wa utamu nimetiki,
I like it.
Wajua baby, wajua wendo na kupendaga. Wajua baby, wajua I'll never leave you. Wajua baby, wajua wendo na kupendaga. Wajua baby, wajua I'll never leave you. Kwa nyuma kama antena, umeni chizisha mpenzi. Mwana siku kujua mapema. KTB umateamu, nishone kashindano. Would you believe in me alone? Would you believe in this kind of love? Kwangu siko si umeme, baby unanipenda weni generator. Wala isi kifo cha mende, kitandani baby unajua kunipa. Baby live up easy,
I like it.
Muki lamba lamba lipsy,
I like it.
Dance kama uko tipsy,
I like it.
Wa utamu nimetiki,
I like it.
Wajua baby, wajua wendo na kupendaga. Wajua baby, wajua I'll never leave you. Wajua baby, wajua wendo na kupendaga. Wajua baby, wajua I'll never leave you.